ngati mukundimva kwina kulikose kumene muli mungo chimva kuti kuwala kwafika pa moyo wanu ndipo simkhala sochi mozi mozi mosa tayanthawi tieni tikamve mau athu a siku la lero pa 5 February tiwerenga kuchokera pa 1 Timoteo chapter cha 5 verse 25 momwe monso pali ntchito zokoma zinaonekera kale ndipo zina zosati zotere sizikhoza kubisika musiku la lero tikufuna tiende pamutu wa osasia kuchita zabwino tikumva mau athu musiku la lero kuti pali zinchito zabwino za anthu ena zomwe zikumaonekera poyera zinaonekera poyera ndipo anathokozedwa ndipo analandira mapromotion analandira mphaso zawo analandira ndithu kuthokozedwa kwawo komano nkutheka iweso ukuchita zinthu zabwino komano olokuyamikiridwa olokukwezedwa olokuyankhula ndithu zabwino kuti ukuchita zinthu zabwino sukumalandirapo mau asiku la lero akufuna akulimbikise kunena kuti osadandaula pali zinchito zina zabwino zimakhala ndithu mobisika komano sikuti zikhala mobisika mpaka na kale kale akuti siku likubwera limene zabwino zomwe zimachitika kobisika akuti zaoneka poyera nkutheka zimabisidwa nkutheka zimabisika nkutheka anthu ena samaziona anthu ena samaona ndithu zimene wakhala kuchita zabwino komano ndikufuna uzindikire chimenechi Mulungu iye wakumwamba akuona zosezo iye amaona zomwe zikuchitika even kumbali ndipo iye amene amaona ndi ameneso amapereka mphoto ngakhale anthu ena sakuona chimene weyo kupanga komano Mulungu akuona iweyo ukadalire pa Mulungu ukadalire pa iye mwini woona zose ndipo kwa iyeyo uzalandira akuti usakabwerere mbuyo usasiye kuchita zinthu zabwino tikamawerenga Galatia chapter 6 verse 7 mau akuti china chilichonse chomwe chizalidwa chimazakololedwa chomwe uchita umazakolola chomwe upanga chimenecho umazapezapo malizati ake ingakhale tenge nthawi yaitali bwanji komano chimene wazala umazakolola naweso nthawi ina iliyonse imene ukuchita zinthu zabwino imene ukuchita zinthu kuwachitira anthu ena imene ukupereka imene ndithu ukuwachitira anthu zinthu zabwino akuti zimenezo zili ngati ndithu mbewu imene iweyo ukuzala pa moyo wako akuti mbewu imeneyo imera ndipo uzakolola ingakhale paduse nthawi yatali bwanji komano kena kalikose kabwino kamene ukuchita iweyo uzakolola nthawi iliyonse imene uone kuchedwa ndipo makhala ndi maganizo osiya ndi maganizo ongo yamba kuchita mosemphana ndi mawu a Mulungu akuti pamene ukagonjesa maganizo amenewo namachita chimene Mulungu akufuna akuti pamenepo ndiye kuti ukuthirira mbewu yako uona zokolola zimene ukolole ndipo upita chisogolo osasiya osabwerera mbuyo chimene ukupangacho ukuzala nthawi ina iliyonse usankhe kuchita chinthu chabwino akuti pamenepo ndiye kuti ukuzala ndithu ukuzala ndithu chipaso chimene uzakolole nthawi ina iliyonse ukupanga zinthu zabwino kwa anthu ena ukupanga zinthu zabwino kwa maneighbors ako ukupanga zinthu zabwino pa family yakwanu ukupanga zinthu zabwino kwa iwo amene akuyandikira akuti pamenepo ukuzala akuti zozala zimene so uzakolola ngakhale ukudikira nthawi yaitali ngakhale ena abwere ndithu ndizoyankhula zambiri mbiri pamene ukusankhabe kuchita chifuno cha Mulungu ndiye kuti ukuthirira zimene wewe wazala ndipo nthawi kubwera uzakolola osabwerera mbuyo iweyo pitiriza kuchita chimene Mulungu afuna ukachite tikamawerenga pa 1 Samuel chapter cha 13 verse ya 10 tikumva mawu pamene Sauli anapasika ndithu kunena kuti osa yambako nkhondo usanapereke nsembe usayambako ndithu nkhondo ndi adani usanapereke nsembe ndipo nsembeyo azapereke ndi Samueli prophet Samueli ndipo akuti sembeyo azapereka pakatha masiku 7 komano Sauli anadikira masiku amapita Samueli osafika masiku amapita Samueli sazaonekera ndipo inafika nthawi imene Sauli ndithu ananeniso kuti panopa sopano siningadikireso chifukwa anthu ambiri akundinena anthu ambiri andiyandikira adani anga andiyandikira ndipo Sauli anapereka nsembeja mau akuti atangomaliza kupereka nsembeja ndipo Samueli anaturukira kodi zikutanthauza chani nkutheka anthu azikunyoza kodi ndilite munayamba kupemphera nkutheka anthu aziyankhula ndithu zambiri kodi ndiliti munayamba kukhulupirira Mulungu kodi ndiliti munayamba ndithu kumachita mau kodi malizakti ake alikuti ambiri akuyankhulisa ambiri akunena ambiri akunyoza zosowa zachuma zikuyandikira mavuto ambiri mbiri afika pamwe wako ndipo ukhala ndithu ndi maganizo oti mwina ndingosiya mwina ndingobwerera mbuyo ndikufuna kuti usabwerere mbuyo zimenezo ndizochitika ndithu ndipo zimabwera ndi Satana mdyerekezi kungofuna kuti iweyo zako usalandire nthawi ina liyonse ukakumane ndi mavuto ungozindikira kuti ndekuti ulemerero wako kapena daliso wako wayandikira daliso wako wafika ndipo Satana akungofuna kuti weyo uluze focus tangoona akuti Sauli atangopereka sembe yola kuikaija Samueli anatukira naweso nthawi imene ungochimwa nthawi imene ungochita mosemphana ndi Mulungu nthawi imeneyo ndimene daliso wako umaenda kuti ukufikire usasemphane ndi daliso wako usayese ndithu kuchita chimene Satana akufuna komano pitilizabe yendabe mchifuno cha Mulungu yendabe mukuchita mau yendabe mukukhulupirika kwa Mulungu ndipo uziona zimene Mulungu akukuzera nthawi yake yasala pangono mavuto akamabwera imeneyo ikhale indication kwa iwe kuti zako ndithu zasala pangono nkutheka ndithu zako sizikuyenda wadikira nthawi ya itali ndipo kufuna usiye ukufuna ndithu ungoyamba kuchita za chikunja limbikisidwa ndi mau asiku lalero kuti chimene Mulungu amafuna amafuna kuti vuto lako liyambe kaye kunonkha panopa sopano uona Mulungu akukhuza nyengo yako uwaona nzimu wa Mulungu akukhuza nyengo yako ndifuna ndipemphere musiku lalero kuti Mulungu akakupase chokuyeneleza mu zina la Yesu Kristo pena paliposa pamene naiwalidwa ndikulengeza kukumbukiridwa mu zina la Yesu Kristo pamene panali ndaliso wako ndikulengeza kukumbukiridwa mu zina la Yesu Kristo zose zimene wakhala kuchita zabwino zinali mbeu zimenezo ndipo mbeu zimenezo zikumbukiridwe ndipo zibweretse ndithu zokolola zake mu zina la Yesu Kristo osamena nakuiwala akakukumbukire mu zina la Yesu Kristo